Yeah, Mr. Biggs. Ubuhlungu thanda umuntu ongena ndaba nawe. Sisaqala lolo thanda wawuyisibani sami. Rikhanyisa imini ebusuku now you trying to lie. Waste my time, I'm an excuse wakho. Kani kwende njani, wadlala uthando lwami nawe lulunhle kangaka. Waliphendula into yokudlala, wangithembisa wathi wena uyongivela empini. Kanti uyangena nje uyongilahle mina, angikaze ngacabanga uyokukhohle ngimi. After le minyaka sengize ngivele kini, awutshela mina uthando yini.
Vuma,
uhlulekile ukudlala nami. Kanti fuma lulekile ukuhlala nami.
Ubuhlungu ukuthanda umuntu ongena ndaba nawe. Sisaqala lolo thanda wawuyisibani sami. Rikhanyisa imini ebusuku now you trying to lie. Waste my time, I'm an excuse wakho. Ufuna lolo qabanisa abantu.